Zemanyi nti oli nange Oli kuluyi lwange Ndi munafu Gwe gwe netaga Bandi lwange bali mpangute Singa tabate kwe When you fight you always win You are a mighty man of war
Zesirwana siomba Omulwanyi namige muli na Yesu Yanwanira nze nempangula Abalala tebasobola Zesirwana siomba Omulwanyi namige muli na Yesu Yanwanira nze nempangula Abalala tebasobola
Deneda kubagwe musumba wange Nyewe bambuma ne bandoga Yesu wange tandese Tasumagira tabongota Teye baka abera nkuma Ayagala mbere wondabe Tege kazali nenuji
Zesirwana siyo
Tegeka zali nenuji